Turn up music Africa.
Recover for the brother.
ZenJam.com premiere.
Tomorrow. Wala mpwena mwoka tilibila lipena mtu wante. Nisi huchu shimbu chukaka inaimaka na palo wante.
Palo wante.
Chipi ya wasa umuntu wa seka fetalisha. Ndawa mwishi wasa umuntu wa seka fetalisha.
Imaro chinteke.
Shaba na fipali, jengili kamo konse na pati pa shale. Pakuti zange, yaka walifidi ala live mpiva. Ndepala ukadye inje auti, nifola ne jinyau icha njote. Nolo muse kenshi wala, nefishi zalo kuhika. Ndepala ukanya mpuku, noti mufyalo tu. Kukulomba tieti mule fisunge. Peta na igebele na gula vushiku. Vena wapole kafe, paste undole mpuku. Wena mopa tilibila nipena mtu wante.
Sure.